imali kusendlala engasondele duze kwami owanzima bungatholi indawo kimi nami nami ngibe right kusendlala engasondele duze kwami owanzima bungatholi indawo kimi.